ZWAP.com.
You already know I've been in and out of love. I want to say now that to banazo ni mafuna kazo bempela. I want to say now that to banazo osadiro se kubala osadiro se kubawa tose kubela mawa dato panazo zimavuta chikundi jimavuta jimavuta kume chichoka chilimbe dizovuta kukonda mozi yeka zovuta kume chichoka chilimbe.
Sop you hangover, now we sop you happy kendani. Kazi ndiwe mamuna ndine.
I've been there, baby, I'm tired. Sinifuna soku kupeza kubandilo.
Mbate ntendele mundima, baby.
Mkakusi ya kunyumba utikala. Ule muwanga wa usunga ndiwe.
Izi sizo preka koma taesa, baby.
Jimavuta, chikondi jimavuta. Jimavuta, kume chichoka jilimbe. Dizovuta, kukonda mozi yeka. Zovuta, kume chichoka jilimbe.
Iwe vunga sochere ine kulo verera kuma mozi maifa londole njira tigumbu tane malonjezo hatu niwe mahi wanga nisamira paiwe chika maena kazi wanga gwere gwere hamuna wase maso piugu mango penya kuona ni ulere inuma sosaya. Zimavuta, chikondi chimavuta upo, zimavuta, kuma ichichoka chilimbe.
Nizovuta, 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 kuma ichichoka chilimbe.
I've got enough for you and I, to say the truth for our life. Mind is full of you, full of you. Can I keep you, keep you? Mind is full of you. Can I keep you? Zimavuta, chikundi jimavuta. Jimavuta, kume chichoka chilimbe. Dizovuta, kukonda mozi yeka. Zovuta, kume chichoka chilimbe.
Zimavuta, chikondi chimavuta upo. Zimavuta, kuma ichichoka chilimbe.
Nizovuta, 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 kuma ichichoka chilimbe.